dareen ka jacay labeena hadduu tagay laabeena sinaanu waan isteeqnay dadaalkeennuna mid weeye dareen ka jacay labeena hadduu tagay laabeena sinaanu waan isteeqnay dadaalkeennuna mid weeye markaad ii dabacsanaatee ayaan anna ku jirnaaday markaan fahmi daacadaada ayaan xoog ku dareemay markaad ii dabacsanaatee ayaan anna ku jirnaaday markaan fahmi daacadaada ayaan xoog ku dareemay hadduu dakhar horeen ku yeelay dadkaba ruux kaaga soocan ana ku dawaysanaya samiiray adhayayana adhayayana dakharadaada hadduu dakhar horeen ku yeelay dadkaba ruux kaaga soocan ana ku dawaysanaya samiiray adhayayana adhayayana dakharadaada nolosiyo sadkeenu hadduu yahay dalabyadeenna xaqiiqo aan kol doonnay nasiibkeennuna dul weeye damaca noloshiyo sadkeenu hadduu yahay dalabyadeenna xaqiiqo aan kol doonnay nasiibkeennuna dul weeye waxaan diiftii ka raystay kolkan darma kula wadaagay markan dumarka dhex sooxday ayaa dojisay hankayga diiftii ka raystay kolkan darma kula wadaagay markan dumarka dhex sooxday ayaa dojisay hankayga hadduu dakhar horeen ku yeelay dadkaba ruux kaaga soocan ana ku dawaysanaya samiiray adhayayana adhayayana dakharadaada hadduu dakhar horeen ku yeelay dadkaba ruux kaaga soocan ana ku dawaysanaya samiiray adhayayana adhayayana dakharadaada hadduu dakhar horeen ku yeelay dadkaba ruux kaaga soocan ana ku dawaysanaya samiiray adhayayana adhayayana dakharadaada